bodies, yeah. Baby, you know I got a thing for you. Don't you know, kill a sickle, you're my mind. Cause every day I wanna get lost in your arms. Zipurira burunji, bombera kumpi. Zipurira burunji, bombera kumpi. Unajua unanipamba, kila siku unanifuata. Na vile nakupenda, cause you're so nice. Unajua unanipamba, kila siku unanifuata. Na vile nakupenda, cause you're so nice. You proved to be everything I ever wanted. Sogea karibu, acha tuolewe. Zipurira burunji, wambera kumpi. Wambera kumpi. Zipurira burunji, wambera kumpi. Unajua unanipamba, baby. Kila siku unanifuata, baby. Na vile nakupenda, baby. Cause you're so nice. Unajua unanipamba, baby. God is true love. All I see is true love. Zipurira burunji, zipurira burunji. Wambera kumpi, hey. Zipurira burunji, wambera kumpi. Unajua unanipamba, baby. Kila siku unanifuata, oh baby. Na vile nakupenda, cause you're so nice. Unajua unanipamba. God is true love. All I see is true love. Yeah. You're so nice, baby.